mufa lufuno lwanga ndi rine titoti humulanga achivuwa na ḓuvha mpumalanga ndi chimupumula na malanga ndari tinga vhui nda mulitsha zwino vho sokoto fara ha tshilitsha vari ndi mulitshe vho malitsha utoto pfulutshela kha yelitsha ende o vha a sa dini vhuswa vhu na dini tshimbikela dini o paka thranga tini tshimufa na tshitshi tshiri hanga tshitshi tshimfa tshiṅwe na tshiṅwe matsiko no wana tshitshi a ri tsha dipini fono tshentsha pini o no vha nero dia no wa ya madini u khou tamba dzini o ya gambling u khou ṱoḓa councilman ngori zwino vho soko gungula tiḓivhi ndi zwa mini nda vhudza malume vheri munali harwani nda soko dzula hayani ndi sa yi mukosi nda ṱoḓo phula vhathu ndanga ndi sa li thi ṱoḓo lidzelwa ḓorogo u fha ndo bvisa ya kholomo u fha ndo lifha zwikolodo a songo mpfara sa kholomo u tamba nga lufuno lwa u tamba nga lufuno lwanga u tamba nga lufuno lwa u tamba nga lufuno lwanga u tamba nga lufuno lwa u tamba nga lufuno lwanga u tamba nga lufuno lwa u tamba nga lufuno lwanga ndo mupa lufuno lufuno lwa vhukuma tamba nga
cheating, you're cheating for no reason, yeah. What more do you want? Gave you everything you need, what more do you want? Got too many options and they're waiting on my phone. When I needed you the most, you left me on my own. Now I'm doing you, doing you, doing you. Now you wanna complain, now you wanna complain. Ooh. I gave you all my love, I gave you all my love, but you play with me. Gave you all my love, baby. I was thinking you could stay with me, but look at you. No more faru funo, rufuno rabukuma, tambangalo. And then I'm more faru funo, tambangalo.
Utambangal funo rwa, utambangal funo rwanga, utambangal funo rwa, utambangal funo rwanga, utambangal funo.
Tambangalo, ndomupa lufuno.